dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ni radio ijwi rya Amerika mwese ndabasuhuje abatwumva kuri mikro ni Etienne Karekezi hano I Washington mu minsi mike ishize nibwo inteko y'ururimi n'umuco mu Rwanda yatangaje ku mugaragaro imyandikire mishya inogejwe ikinyarwanda inyandiko ikubiyemo imyandikire mishya kibara gutangazwa ijwi rya Amerika ntiryitabire guhita ryinjira mu mpaka n'ibiganiro ahubwo twagenje make twifuza ko impaka z'urudaca zabanza zigahweza tukabona kwiyambaza impuguke mu by'indimi n'iyigandimi kugira ngo tuganire nibyo twakoze uyu munsi ndahera mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco
nitwa Uwera Marceline aba nkora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kaba nshinzwe iyigandimi nyamuryango
ndabasuhuje Uwera Marceline muraho
muraho neza
muri Kigali mu Rwanda I Kigali mu Rwanda kandi turi kumwe
ga Simba Francisco Saveri nigisha mu ishuri ry'uburezi College of Education nigisha Kinyarwanda
ndabasuje cyane mwarimu Gasimba Francisco Saveri muraho
muraho cyane cyane
hano muri leta zunze ubumwe za Amerika twatumiye
mwarimu Leopold Munyakazi ni umwarimu w'indimi nkaba n'umucengera ndimi
ndabasuje cyane mwarimu Leopold Munyakazi umucengera ndimi niki ubwo
ni umuntu ukora ubushakashatsi bujyanye n'imiterere y'indimi akazi sesengura mbese n'isesengura ndimi
isesengura ndimi ndabasuje kandi mwese ndabashimiye kuba mwitabira ikiganiro cyacu muri uyu mwanya nkuko natangiye mbivuga ntibisanzwe ko tuvuga ku rurimi tuganiramo Marceline Uwera reka mbahere homwe mukora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco muri gahunda zanyu mukora burimo zo kuvugurura no guteza imbere ururimi n'umuco muri iyi minsi mwatangaje n'inyandiko yasohotse ivuga imiterere mishya yo kwandika ikinyarwanda muri make kuki mwafashe ingamba zo guhindura inyandiko y'ikinyarwanda
muri rusange nk'uko biri mu nshingano y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco byaturutse mu bushakashatsi bwakozwe haba mu barimu mu itangazamakuru byerekanye ibibazo byinshi byihuzagurika mu myandikire y'ikinyarwanda ibyo rero biba ari byo biherwaho mu kunoza imyandikire y'ikinyarwanda ni ukuvuga ko twahereye ku bibazo byagaragajwe mu ihuzagurika mu bibazo byagaragaraga mu myandikire y'ikinyarwanda nibyo twahereyeho tunoza imyandikire
guhuzagurika
guhuzagurika kudahuriza ku myandikire imwe mu kinyarwanda
turabigarukaho mu kanya mwarimu Gasimba mwanditse ikinyarwanda kuva kera kuva mbazi muri za 78 n'ubu mukoresha ikinyarwanda ku buryo burambuye uku guhuzagurika mu kwandika ikinyarwanda no kukivuga birumvikana ni ibintu bisanzweho byahozeho cyangwa nibishya
ni bisanzweho ari mu kucyandika ari no mu kukivuga ariko ntabwo bikabije cyane kuko ikinyarwanda ni ururimi abanyarwanda bose bumva ndetse bakanaruvuga bakumvikana ndetse no hanze y'u Rwanda hakaba hari abantu bavuga ikinyarwanda bakumvikana ndetse ikinyarwanda babigishije no gusa n'ikirundi ntabwo yagomba kubitindaho ariko ngira ngo ikibazo gihari n'icyerekeye imivugirwe yacyo cyane cyane ahubwo ni ikibazo cyerekeye imyandikire yacyo nk'uko Marceline yabivugaga kugira ngo ururimi nk'igikoresho cyo gushyikirana cyo kuvugana cyo kuganira kugira ngo abantu bumvane bumvikane baba bagomba gukoresha ibimenyetso bidasobanye
bidasobanye mwarimu Munyakazi namwe mwakoresheje ikinyarwanda cyane ko mwavuze ko mwacengeye ikinyarwanda uko guhuzagurika ni ikibazo gikomeye mu kinyarwanda ku buryo bisaba ko ururimi rwavugururwa mu myandikire
nge ku bwanjye mbona ahubwo bikomeye nubwo mwarimu Gasimba avuze ngo ntibikabije guhuzagurika biragaragara buri gihe y'abantu basoma ikinyarwanda reka mpere ku gusoma ku kugira ngo umuntu w'umunyarwanda azasome umwandiko agomba kubanza gufata nibuze nk'iminota 15 yo kugutegura, n'ukuba kubanza kusoma ku giti cye akaza kubona kusomera abandi mu ruhame. Kuko aramutahise awusomera abandi ntabwo bamenya icyo yasomye icyo ari cyo, kuko hari amagambo aba adafite ubugejuru cyangwa ubujya hasi bumwe, amagambo aba afite inyajwi zibangutse cyangwa zitinda. Ibyo rero kugira ngo umuntu azahite abimenya mu Kinyarwanda cyanditswe uko bisanzwe biraruhije cyane. Ibyo ari byo byose bigomba iminota myinshi kugira ngo abanze ategure icyo ari busome mu Kinyarwanda. Cya kabiri nuko mu myandikire, nuko hari abantu bakoresha ibimenyetso byinshi bitandukanye kandi bashaka kwandika ijwi rimwe. Ndatanga urugero rubangutse nko ku nyuguti ya R na L. Noneho ndabona barabigabanyije bayisiga mu ijambo mu magambo make arimo Kigali na Repubulika. Nkaho ntabwo nzi ikintu umuntu yaheraho kugira ngo amenye aho agomba kwandika R na L. Naho ngaho ngarukiye.
Ntacyo, reka tuganire. Uwera Marceline bagarukeho gatoya. Mwarimu Munyakazi avuze ko kugira ngo umuntu asome nk'umwandiko bisaba igihe kugira ngo abanze awurebe anyuzemo amaso yumve neza uko ibintu biteye. Niko bimeze cyangwa se abo bantu bavuga n'abantu batazi gusoma ku buryo burambuye?
Mu by'ukuri usanga ibyo bibazo mu mashuri biriho, nk'uko yabivuze, biterwa kenshi n'uko ijambo abanza kumenya imvugiro yaryo, kuko nta bimenyetso biba bigaragaza n'ibijwi bivugirwe hasi cyangwa hejuru, kandi harimo amagambo ahuje ibimenyetso biyanditse byavuze n'ibyo. Ariko cyane cyane mu myandikire twebwe niho twarebye cyane dusanga icyo kibazo gihari, kuko nitumara guhuza imyandikire n'ibyo byose bizagenda bikemuka gahoro gahoro.
Ndabashimiye mwarimu Gasimba Francisco Saveri. Mwebwe mwabikomojeho mugira muti ntago ari ikintu cyari gikomeye cyane, ariko uko tuganira nasa nkumva ko tubwira hafa abantu bake cyane gusa, hari abandi baturage numva ko ibi bitareba nubwo bandi k'Ikinyarwanda. Mwe icyo mwumva cyari ngombwa kuba cyavugururwa mu myari y'Ikinyarwanda n'iki mwatubwira?
Ntabwo nirwanjya mu mateka y'imyandikire y'Ikinyarwanda, nziko mwarimu Munyakazi ari muri amateka y'imyandikire y'Ikinyarwanda kuva abazungu bagera mu Rwanda kugeza icyavuba. Yewe nsanga cyari gikenewe nibura muri ibi bihe turimo, hari hakenewe ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, hagombaga kubanza kugenzurwa uko abanyarwanda bonini mu Rwanda cyane cyane tureba uko bandika Ikinyarwanda, uko bacyandika hakurikijwe amabwiriza yari asanzwe, cyane amabwiriza abanyarwanda bakunze gukurikiza muri ibi bihe byavuba, nayo muri 85. Abantu nibura ubungubu bayandikaga iyo bayakurikiza. Nyuma noneho bamara kubireba bakavuga bati ibyo bandika bahuzagurika nk'uko babivugaga, cyangwa se ibibagora reka baba ari byo boroshye. Uwo murimo rero, iyo mirimo yombi ndatekereza yuko yakoze ku buryo butandukanye. Kitaweho ariko cyane cyane ni kuvugurura imyandikire, naho ibyo kwigisha no gutoza abantu muri rusange gukurikiza itegeko ryari risanzwe ntabwo byashyizwemo imbaraga. Ariko ibyo aribyo byose, aya mabwiriza ntekereza yuko ari ayo gushimwa, kuko yagiye mu murongo wo koroshya ibimenyetso, koroshya inyuguti, ibintu bivugwa kimwe bikandikwa kimwe, kugira ngo nicyo cyane cyane bakoze ku buryo ahubwo noneho bazashyira imbaraga kumenyekanisha amabwiriza agakurikizwa mu mashuri, agakurikizwa mu mirimo inyuranye ikorerwa mu gihugu, abantu bakajya barushaho gushyikirana bakoresha ibimenyetso bimwe kandi banabikoresha.
Mbere yo kugera kuri mwarimu Munyakazi, reka ngaruke gato kuri Uwera Marceline. Mu mavugurwa mwakoze ku bijyanye n'imyandikire, ibintu by'ingenzi mwatubwira muti ibi ni bishya umuntu wabyumva yahita asobanukirwa, ni ndavuga kimwe bibiri bitatu mwatubwira by'ingenzi ni ibihe?
nkuko mwarimu Gasimba arabivuze no hari uguhuza ibivugwa kimwe bikandikwa kimwe byo biragaragara mu ngingo ya 12 ku gihekane nya najya ikindi twavuga Munyakazi yari yakivuzeho kugabanya ahakoreshwa la ndende nkuko byari byarasabwe mu zindi nama ku myandikire y'Ikinyarwanda zari zarakozwe ikindi nanone ni ku ngingo ya 21 muri amabwiriza aho wasangaga nanone kwandika amagambo ari kumwe n'impakanyi byandikwa ku buryo butandukanye bwinshi izo nizo ngingo navuga nshyashya sizo zonyine ariko iyo urebye izo ngizo nazo ziri mu nshyashya kuko cyane ni amavugurura ntabwo twahinduye ibyari biriho byose ahubwo twaravuguruye ku kigero cya 16% bitewe n'ibyo twabonyemo ibibazo cyane kuko nababwiye yuko ibyo byashingiye ku bushakashatsi bwari bwagaragaye mu myandikire y'Ikinyarwanda
muvuze ku gihekane nk'ibyo muvuze ibihekane bibiri ni nk'ingero mwaduhamo cyangwa ingero mwaduha ni izihe kuri izi ngingo
ingero na guha nuko ahandikwaga ubusanzwe n'ubundi ibyo byose byashingiye ku bushakashatsi twafata nk'urugero ijambo umujyi wasangaga rishobora kuba ryanditse mu buryo bubiri umwe akandika ja na ya undi akandika ga na i kandi mu by'ukuri uwo mujyi wabo iyo gi tuvuze igi n'ubundi twandikaga igi iryo gi iyo ja ga na i niyo gi yo ku mujyi ntaho byabaga bitandukaniye urwo ni urugero naguha ibyo bimenyetero byarahujwe hatoranywa kwandika ibifite ibyandikishwa ibimenyetso ni ukuvuga ngo hatoranywa igihekane cyandikishwa ibimenyetso nta nubwo ari igihekane ubwo hanegana i
ubwo ni ingombajwi ni inyajwi
ni ingombajwi ni inyajwi niko bavuga
naho niho mu byagiye byandikwa bavuga ko harimo ahubwo urujijo kurushaho ariko ntacyo mwarimu Munyakazi namwe ibibazo nk'ibyo kwandika mwarabisesenguye aha n'ukoroshya cyangwa harimo ahubwo kongera ibibazo ku myumvire n'imyandikire
urabaza kuri urwo rugero ubwarwo
duhereye kuri urugero ubwarwo birumvikana wazana gufata ku zindi ngingo bagarutseho nk'iyo 21 yavuzeho
urwo rwa mbere avuze kuri na gana e nibyo rwose biraboneye wakwandika umujyi ni gana i ahubwo abandika jana ya ntabwo mbona ukuntu mu gihe cyo mu mashuri basobanura ahantu bakuye iyo ja bityo rero imyandikire idafite igisobanuro icyo ari cyo cyose mu buhanga bw'ururimi ntabwo igomba gushyigikirwa kangaruke gato ku kibazo cya mbere Gasimba yakomojeho
nta kibazo
cy'uko bagomba kubanza kugenzura ibyerekeye n'uko amabwiriza yari asanzweho yakurikizwaga ibyo ngibyo nabikoze rwose nabikozeho ubushakashatsi mu mwaka w'2000 kuko nanditse umwandiko witwa ngo imyubahirize y'inyandiko yemewe y'Ikinyarwanda icyo gihe nari ndi umwarimu mu ishuri rikuru nderabarezi i Kigali nafashe urugero rw'amagazeti ikinyamateka n'imvaho kuko nibyo bisomwa n'abantu benshi kandi abantu bakabandikamo ari benshi nagiye mbona ingingo rwose nyinshi abantu batazubahiriza bakurikije amabwiriza yo muri 85 ubwo rero nabwo natanze ibyifuzo by'uko byakosorwa ariko ubwo sinzi rero nabonye byinshi cyokora muri rivugurura barabyitayeho byinshi
mwaduhamo nk'urugero rufatika abantu batwumva nabo bakumva neza kubera ko turavuga ibintu birimo inyuguti gusa urugero mwaduha ni uruhe muvuga muti byo ibyifuzo yatanze byarubahirijwe muri rivugururwa
nk'iyo mikoresheje ya ra ebyiri bavuze yuko bizajya bikoreshwa bakoresha ra gusa ariko ko ra ndende ngo izaguma mu ijambo rimwe gusa uretse kwawo ako kantu kanyumaho ntumvikana nabo kuko nta mpamvu n'imwe igaragara kuko imijyi yose y'isi yahinduye amazina Sidrita yarahinduwe Kisenyi yarahinduye Shangugu yarahinduwe ubwavu ba amazina y'uturere n'intara zo mu Rwanda byarahinduwe nta mugorane n'imwe byigize bitera yari yose bwo rero gutsimbara gusa ngo kuri Kigali na Kabgayi ibyo bigomba kuguma mu mateka nta hantu bishingiye mu rwego rw'iga ndimi kandi rero mu myandikire ubundi imyandikire yari ikwiye kugendera ku mategeko y'iga ndimi kuko niyo atagora abantu naho rero izindi ngero natanga ku mabwiriza yubahirijwe byabyifuzo n'aka kajambo kanta ariko nayo ntabwo byuzuye cyane bagerageje gutandukanya hamwe yuko gatandukana n'ijambo rikurikira iyo ari ijambo risanzwe atari inshinga mbese
uduhe urugero gatoya cyangwa se reka tugere kuri Marceline Uwera iki kibazo cy'imijyi turavuga Kigali Kabgayi mubyigaho hari impaka mwagiyeho ku buryo burambuye mu nyakazi aragira ati byagombye kubahiriza amategeko y'iga ndimi
ibyo rwose twabigeho impaka ni ukuvuga ko ibirandende isigaye muri aya mabwiriza iri mu magambo atatu muri leta muri Repubulika no muri Kigali ibyo tubijyaho impaka twasanze nawe ndumva bizi abamo mu by'ukuri nabyo gusigaramo ntabwo nk'uko abivuze ntabwo ari amategeko ntabwo bishingiye ku mahame yo mu iga ndimi ariko ikintu cya tolerance linguistique navuga ko cyabayemo kuko ahangaha iyo urebye ikintu cyatumye bigumamo ni uko twasanze biri mu nyandiko nyinshi nubwo n'ibindi nabyo biri mu nyandiko nyinshi ariko noneho zishobora niba ari Kigali ari umujyi wa Kigali twabonye kubihindura ntabwo twabonye ko kubihindura gutyo ni mu magambo make byasigaye twagerageje kugabanya bishoboka bisigara muri amagambo makeya kubera nk'impungenge byari biteye ku buzima bw'igihugu yenda Kigali uko uyizi niba warafatiye nk'irangamuntu mu mujyi wa Kigali ngo hakazamo rangufi ibyo nibyo twagerageje kwirinda nubwo nabyo atari amahame yo mwiga ndimi nk'uko yabivuze
ariko nk'akakiru ki aho kuvuga ca na ya bizaba kana kayo nyine gusa nibyo
oya ingingo ya 38 ivuga ko amazina yarasanzwe yandikwa gutyo mbere y'aya mabwiriza azaguma kwandikwa gutyo
muravuga amazina amazina y'ahantu n'ayabantu
bwite
amazina bwite
bwite n'amazina bwite nokuvuga ko rero icyo twagende nko kuri Kigali kwanga ko n'ibyangombwa n'ibindi bintu bya teza ikibazo bihita bihinduka nicyo twagendeho ngo amazina bwite azaguma yandikwe gutyo
mwarimu Gasimba mbagezeho turavuga ku bijyanye
kamubanze kuri iyo ngingo rwose
yego
aho hantu nyine kuko yemeye ko nyine bitagendera ku kwicengera ndimi bagendeye ku marangamutima kandi adafite ishingiro icyambere cyo nuko itoroshye na busa kumenya neza amazina y'amanyarwanda yarasanzwe akoreshwamo inyuguti ya la mbere yuko aya mabwiriza ajyaho kereka bakoze itonde ryayo yose naho ubundi nanone ka kajagari kazakomeza umuntu yandikira uko ashatse avuga ati iri ryari ririho mbere y'amabwiriza uzamuburanye wereye uzahera kuwuye mwaka aha rero naho ntabwo bifatika rwose igisobanuro batanze n'icy'amarangamutima ntabwo ntangingo ifatika irimo kuko nkuko nabitanzeho urugero andi mazina menshi y'abanyarwanda yo mu Rwanda yarahinduwe ntabwo bavuze yuko ijuru riguye zatirida zahindutse butare nta kibazo zashangugu zahindutse cyangugu nta kibazo zakisenyi zahindutse gisenyi nta kibazo urumva ko amwe bagiye bahindura inyuguti imwe gusa na Kigali rero na Kabgayi ni guhindura inyuguti imwe gusa mu ijambo
muvuze ku mateka hari amagambo abiri Uwera yagarutseho ariya ya leta na Repubulika nicyo nari ngiye kubaza mwarimu Gasimba nk'ayo magambo na matirano mwarimu Gasimba amatirano mu Kinyarwanda amagambo y'amatirano cyangwa se n'amazina ubwayo ikinyarwanda gitira mu zindi ndimi mu Kinyarwanda kivuguruye azafatwa ate
amagambo y'amatirano iyo yinjiye mu Kinyarwanda ariko ubwo ndavuga ngendeye ku ihame ry'iga ndimi iyo yinjiye mu Kinyarwanda ahita afata ishusho y'Ikinyarwanda ni ukuvuga ko ku bwanjye nta nubwo nyuranya na mwarimu Munyakazi ni uko muri iryo hame ryo koroshya ibimenyetso no kuvana akajagari mu myandikire y'Ikinyarwanda amagambo akwiye kwandikwa nyine akurikije iryo hanyu kuvanamo leta kuvanamo repubulika kuvanamo Kigali kuvanamo Kabgayi n'ukuri ibyo nanone nuko kugumishamo kakajagari kandi ku mpamvu zidasobanutse ayo magambo yo yagombye gufata ishusho y'ikinyarwanda niba ra ende ivuyemo mu koroshya ibimenyetso hagakoreshwa ra ngufi nta mpamvu n'imwe ra ndende ngo nuko ngo ari yo mu rurimi rw'amahanga cyangwa ngo ahubwo mu marangamutima hari akantu ngira ngo nkubwire muri 85 ubwo hajyaga hari amabwiriza niho batangiye kugabanya ibimenyetso ra ende ra ngufi bakavuga bati handikwa ingufi gusa noneho sinzi umuntu kubera ububasha yari afite aravuga ati jyewe mu izina ryanjye nzagumana eri ndende ubwo rero n'ibindi hari nuko niba hari umuntu wavuze ati kubera hari ububasha afite ati Kigali irakomeza kuba Kigali Kabgayi irakomeza kuba Kabgayi banaga ibyo ngibyo jyewe ntacyo nabivugaho ariko rero byaba bibabaje mu gihe abantu bashaka kugabanya ibimenyetso nyine bagombye kubigabanya bakurikiza ihame ry'imiterere y'ururimi aho gukurikiza ibyifuzo byihariwe n'umuntu runaka
icyo ni ikibazo birumvikana ko n'uwaba ari muri inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe ashobora kuvuga ati nanjye ubwo ndimo izina ryanjye cyangwa se ibintu bindi ku mutima ndifuza ko byagenda bityo hakaba ubwumvikane no koroherana muri iyo nteko mwari munyakazi mwari muzamuye ijwi ariko se ko ntumvise neza icyo bashaka kuvuga
gwenda kuri ayo mazina y'amatirano rwose nshigikiye igitekerezo cya mwari mu Gasimba kuko amazina cyangwa amagambo y'amatirano mugihe tutategereza kuzayasubiza beneyo ni ukuvuga ko yabaye amanyarwanda agomba kwinjizwa mu kinyarwanda ku mpande zose ni ukuvuga ko agomba kwandikwa rero nk'amanyarwanda akurikije arifu y'ikinyarwanda tukirinda kuvanga arifu z'amahanga muri arifu y'ikinyarwanda
ndabashimiye cyane uwerera birumvikana ko nyuma yo gutangaza imyandikire mishya hari abantu benshi bibazaga bati se aho kugira ngo muvugurure mujya mworohereza abantu birasa nkaho ari urujijo runini rwiyongeye ku kaduruvayo cyangwa se ku mihuzagurikire risanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda ayo majwi y'abantu muzayumva mwongere musubiremo mukosore cyangwa se mufite uburyo muzageza kubyumvisha abantu muhereye mu mashuri kugira ngo babikurikize
ibyo nibyo rwose impinduka ziragora nubwo kandi yenda benshi baba bafite umuco wo kudasoma hatahindutsemo byinshi navuge ko ari ku kigero cya 16% ariko abantu bagiye bagaragaza ibitekerezo binyuranye kuri aya mabwiriza kuko aya mabwiriza ajyaho yaragamije guca akajagari kandi amabwiriza agomba kubahirizwa kuko atubahirijwe ntacyo umuntu yaba ayashyiriyeho ingamba zafashwe ni ukuyakangurira abantu tukabasobanurira bakamenya harimo abumvaga mu bitangazamakuru ngo byacitse ngo ikinyarwanda cyahindutse tukabereka ko mu by'ukuri ni imyandikire iba yanogejwe kandi ibyo biratanzwe mu rurimi ko nta gikuba cyacitse abantu ahubwo bakwiye gusoma ingingo ku ngingo kuko n'ubundi byahindutsemo n'ibikeya n'abandika ibitabo bagatangira kuyandikamo akagenda amenyerwa gahoro gahoro n'izo ngamba dufite
ngende bashimiye tuvuze ku by'amashuri mwarimu Gasimba mwigisha mu Kinyarwanda kubahiriza aya mabwiriza mashya mu mashuri yo mwigisha mubona ni ikibazo kiborohera ni ikibazo mubona abanyeshuri bakira bate
bakoze nk'uko natangiye ngiye mbivuga ururimi ni igikoresho cy'ubwumvane ni igikoresho gifasha abantu gushyikirana kandi nk'uko abatsengeye indimi kera mu bihe bya kera nasekuriza yashize cyane nk'uwitwa umuhanga witwa Sosire yavuze yuko ururimi ari inyubako y'umuryango abantu nibo bubaka ururimi kandi ururimi barwubaka hari amategeko bagenda bakurikiza mu myandikire rero ni uko iyi myandikire ihari iba igomba gukurikizwa ari abigisha ari abigikwa ku buryo rero numva mu myigire nta ngorane zagombye kuhaba ururimi rwandikwa rukurikiza amabwiriza yatanzwe kuko yewe aho nigisha nta kibazo cyahabaye ahubwo iyo numvise bisakabaka ibyo wari ukomezeho waza Marisoline abantu barahagurutse barandika nawe bimwe warabisomye uretse ko ntabonye wandika
narabisomye
bakandika rero ikintu icyo cyantangaje ahubwo ugasanga giteye impungenge nuko iyo bandika bavuga ku mivugirwe ntabwo bavuga ku myandikire kandi ariya mabwiriza nayo imyandikire bakavuga ngo byahindutse ngo noneho ngo amajyaruguru bazajya bandika amagaruguru mu kinyarwanda barakinogonoye ngo insinzi yacu ngo bayitsinze hasi rero ibyo nibyo icyo bigaragaza mu ngorane nyine zihari rero ntabona mu mashuri ahubwo mbona hanze mu bantu bagoreka rwose badakora ibintu bishingiye ku bumenyi naho ngaho nyine niho ikibazo kiri ubundi mu gukurikiza ariya amabwiriza kuva igihe yajyagaho cyose nk'uko mwarimu munyakazi yabikurikiranye mu mateka yajyagaho agakurikiza ari aya klase ari aya minisitiri bagaragaza ari aya sekarije ari n'aya ngaya mu mashuri mu by'ukuri nta kibazo bitera ahubwo abantu bashingira ku zindi mpamvu z'amarangamutima cyangwa izindi niba usanga batera ibibazo kuko usanga badashaka guhurira kuri ya mahame y'ibigandimi
reka dusi nk'abanzura natwe mwarimu munyakazi namwe ragira ngo iyo amavugurwa nk'aya akozwe ibibazo byo kuyashyira mu bikorwa cyane cyane mukurikije amateka yagaragaye ku kinyarwanda nihe cyane cyane mubona inzitizi cyangwa se abantu abishinzwe babikosora bate
mbere yo gusubiza icyo kibazo nagira ngo nange ngaruke gato kuri ikibazo warubajije Gasimba cy'abantu rwose bahagurutse bagahagarara ngo ikinyarwanda baracyononye baraca igikuba nk'uko Gasimba yabivugaga baritiranya imyandikire n'imivugire kandi bakitiranya imyandikire n'ururimi ururimi rw'ikinyarwanda ntacyo rwabaye nta warukozeho rufite ubusugire bwarwo ikindi ahubwo navuga nuko nibwo ubwo bubasha inteko yabukoresha kugira ngo bwubahirizwe neza icyo bibagiwe niko nibwira guteganya ariko wenda ndibwira ko bizaba nyuma y'imyaka ibiri y'inzibacyuho bakoze ni uguteganya ibihano bizajya bigenerwa abayarenzeho ibyo byonyine byo bituma abantu bahuguka bakamenya ko ari ngombwa kubahiriza amategeko yashyizweho mu bindi bihugu barabahana bikomeye ntihagire utinyuka kongera kurenga ku itegeko ry'imyandikire ryashyizweho n'urwego rwemewe
ndabashimiye cyane kuri iyo ngingo ariko musorejeho yo iraremereye cyane mwarimu munyakazi Uwera Marisoline iyi ngingo yerekeranye n'ibihano byahabwa umuntu wakwandika nabi ikinyarwanda nduva ariko abona byumvise mwarimu munyakazi murabiteganya nyuma y'inzibacyuho cyangwa mu gihe cy'inzibacyuho
mu by'ukuri muri iki gihe cy'imyaka ibiri y'inzibacyuho ni ukwimenyereza kuyandikamo n'ugize ahagira intege nke agahanurwa ni ukuvuga ko inyandiko zo ziratangira kuyubahiriza n'abandi batangira kuyubahiriza ariko ibihano byo duhanura abatayakurikiza ariko nta gihano nk'uko yari abivuze kirimo mukudakurikiza n'amabwiriza
ndabashimiye cyane namwe mwanzure mwarimu Gasimba mwe mubona kugira ngo ururimi runogere bose kandi rwandikwe ku buryo bunoze guhanura guhana icyateganywa ni ikihe
guhana biraremereye nk'uko banabivuze guhanura byo ni ngombwa yewe nabivuga mu magambo iyo gushikaza no gutoza rwanda bivuga nk'umurezi gutoza abantu gukurikiza amategeko kwandika neza ururimi
murakoze mwese mwarimu Gasimba Francois Xavier ndabashimiye Mademoiselle Uwera Marceline namwe mwarimu Leopold Munyakazi ndabashimiye ku bisobanuro muduhaye kandi mutwunguye ubumenyi ku bijyanye n'imyandikire y'ikinyarwanda nk'uko iteganijwe muri aya mabwiriza murakoze.
This program has come to you from the Voice of America.